Hello.
Hi.
What's your name?
My name is Ivion.
Unaweza ruka mimba?
Mimi?
Eh.
Aje.
Mimba uko nao lakini unairuka.
Aje. Like si ni impossible.
Ni impossible.
Uko nayo, uko nayo. Like ama?
Eh, hivyo.
Eh, siezi.
Okay, so lingine, unapenda mwanaume anakaa aje ama type yako?
Tunapenda mtoto ako na knowledge.
Knowledge peke yake? Na sura?
Mainly knowledge. Na sura, definitely sura. Knowledge sana sana. Mm-hmm. Yeah. Tell me that's my type of man.
Okay, swali ya mwisho. Difference ya dinner na supper. Tuambie.
Dinner inakuliwa at time yenye si usiku. Na tuseme supper inakuliwa usiku. Ama pia tunaweza sema supper na dinner ni the same thing.
Supper na dinner ni the same?
Tunaweza sema hizo mbili.
Okay.
Unataka kuamini gani? Gani ndo inakaa right?
Watu wangu watatuambia hapo kwa comment section. Yeah. Tukimalizia ambia watu wangu kitu.
Live life.
Live life.
Yeah.
Guys, live life and we are out.
Zap driving skill.
Because it's the best. It has qualified instructors. Flexible training schedules. They have the best packages. In fact, when I registered, I got a free computer package.
So, is that all about Zap Driving School?
No.
What else?
Remember, safe driving saves lives.
Ah.